Toka ni kosha, fundi akia Mungu anajua adia na chosha. Dodos napiga bila kuonga, ila kwa kiojanja sina kani chuna kama mboga. Nipe kwenye kiti kwenye sofa, kitanda cha malofu. Mama hiyo taiti ulivo ijazaga, taratibu mama usije ukachana. Come closer, baby closer. Oh mama take your clothes off. Let's make love in a rover. Ina makidogi doki. Ayana. Fanya ka unapiga deki. Ayana. Deki give me some cake. Ayana. God bless your mama. Ayana. Hey. The way you move your waistline. Ayana. Na, na. Mm-mm.
God bless your father. Ayana. Hey. Umogo magaribi baby. Ayana.
Na
kamaradi ya time chem kapoza kwa maji. Na kutegemea fundi machine unipe service. Mimi mwenzio kwako nimeka natia kambi. Come here make a chop your money baby. Come closer baby closer. Ooh baby take your clothes off. Let's make love in a rover.
Ina makidogi doki.
Ayana.
Fanya ka unapiga deki.
Ayana.
Deki give me some cake.
Ayana.
God bless your mama. Ayana.
God bless my mama, mama.
Hey. The way you move your waistline. Ayana. Na, na.
Hey. God bless your father. Ayana.
Boy, you know I can get it over you.
Hasa ukinshika, pumzi sina na tapa tapa. Boy, you know.